CopleyJams.com.
Blackout Media.
Banuna chongo, fuba umeba fishirikiti. Sene manyo, Mr. Frankie Pamongo.
Mwele sana papa, tamika tambisha vili muyanji. Kureveni, pajakente. Mwele sana papa, tamika tambisha vili muyanji. Kureveni, pajakente.
Source of income icho kamu prostitution. Magona mukofi ni kambaka promotion. Kaya kapena kuheve nini na portion. Pacha kukafipa ife ni shibuacha. Macha amagala all because of kwacha. Muka ni tengi ni padea rapture. Nalibe mbuka sana that's when choma muma chachanga. Muka lipe kuchimua postpone me to death. Azaka ni kululu kila ni na faith. Saka onekele pabana na my friends. More especially pa menzo ya bafiash. Bana niko ndi mama ningi ni menye ni thunder. Yesu Christu mnani fela pa mutanda. Kafala menzo ni wona yano masanda. Mulu pa walo ndiye weni funo samba.
Mwene sana papata mkatambisha vili muyangi. Kureveni Pajajmente. Mwene sana papata mkatambisha vili muyangi. Kureveni
Paisi nolo mweo le pelevela. Deteta kela mapalo ya ndiye pelevela. Mchalo cha waluani nefi wantu fya kowela. Don't try, don't try, don't try. Fingi tuwachi tewa dropta. Ama regret tewa filamba. Bona gomu phone bitch lanchta. We live and learn cha pofi. Ima sambililo everyday mfiompta. Impumo ni milando balanshema. Wa shetani patibali papa noska. Lazaro na sheko kapa konkiri. Ishi wanda pashi wanda zombie. Tuka seba na believe me. Ni ride or die inga fish for me. Salama nyo.
Mwele sana papata mkatambisha vili muyandi. Kureveni Pajajmente. Mwele sana papata mkatambisha vili muyandi. Kureveni
jams.com.